Naweza kuwa doctor, naweza kuwa star. Nataka kuwa lina, naweza kuwa shah. Kipaji mali yako, elimu ngao yako. Chache jambo kati kwenye maisha yako. Naweza kuwa Diamond, naweza kuwa Jay. Naweza kuwa Davey, naweza kuwa Ray. Mina kuwa saa, it's your time. Uwezi kuwa tini, you've got something special. Nampenda Lady JD, namzimia sito. Trust me kusiku, totimiza ndoto yako. You can be a boss, you can be a lawyer. You can be the president, you will be successful. Mfano bora kwenye jamii yako. Star kama AY, kufika lipo FA. Inawezekana if you work hard in it. Na utafika mbali, utazame ulipotoka. Mbunifu mwenye hadhi kama DJ Mwanamboka. Naweza kuwa rubani, naweza kuwa hakimu. Nataka kuwa salama, naweza kuwa Hashim. Wakati wako ni ole.